CoPlayJams.com.
Are you ready for this one? When the day the baddest producer love, it's a run out sounds production.
Yeah. African real baddest, baddest, baddest. Deborah, mfuachi onsepe na mfuachi ete. Dalalo mweoni lelo kwete. Sekesho mupashi umfuefye kenge. Leka chilo wena tule ya tuange. Enjoy lelo dimbi mailo tako akabe. Fima pressure fionze isho ufilabe. Wifi bika mumuto iwo fiku kafya. Mfuafye lelo kwati itako aba puresha. Kwati itako aba puresha. Kwati itako aba puresha. Kwati itako aba puresha. Lafijane kwe na tulakapita. Tulakwata mapurecha tuipunka. Lelo nichi mailo pakesa chimbi. Wila akonga moi wachitako fimbi. Sansa muka loa pena. Shana ibila loa akatena. Fima presha vika muka rumu koma. Muno na chilila ulikuisa dona. Ama chushinga ya kupisha mumadanga. Fula wanga danko kujomba wadaka. Nanguli muipi waima wadanka. Bilimbanga fialila waima wadansa. Umfuachi onsepe na umfuachi ete. Dalalo mweoni lelo kwete. Sekesho mupashi umfuefye kenge. Leka chilo wena tule ya tuange. Enjoy lelo dimbi mailo tako akabe. Fima pressure fionze isho ufilabe. Wifi bika mumuto iwo fiku kafya. Umfuafye lelo kwati itako aba puresha. Kwati itako aba puresha. Kwati itako aba puresha. Iwo umfuafye lelo kwati itako aba puresha. Nama COVID agalepa. No peace wa wafye no mwenso wa mfwa. Ela ifo fiku sendelo mutende. Fingu kafile sano kuya mfuafye kenge. Tashingi la batu geba dionze. Tashimone kenchi to bad fire konze. Kwanisha pala ifi alidula. Noku tontonga nyabushe nenga kula. Nanguchi befi mune wizinki mana. Sansa muka ukatoloka kamana. Fila befyo kote fya mapuresha. Umfuefe kwa chita kwa mapuresha. Umfuachi onsepe na umfuachi ete. Talalo mweoni lelo kwete. Sekesho mupashi umfuefye kenge. Leka chilo wena tule ya tuange. Enjoy lelo dimbi mailo tako akabe. Fima pressure fionze isho ufilabe. Wifi bika mumuto iwo fiku kafya. Mfuafye lelo kwati itako aba puresha. Kwati itako aba puresha. Kwati itako aba puresha. Kwati itako aba puresha. Iwo umfuafye lelo kwati itako aba puresha. Afrika real baddest girl. Deborah. Ela, 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 wise 21, 21, 21.
CoPlayJams.com.